mashini unayotumia shoga yangu imekukata. Awe dada mkologo na utumia shoga yangu imekukata. Mama weji ya kiume meloshini unayotumia shoga yangu imekukata. Masharafu mkologo na utumia shoga yangu imekukata. Lotion unayotumia shoga yangu imekukata. Igimani mkologo na utumia shoga yangu imekukata. Awe dada lotion unayotumia uoya imekukata. Jamani mkologo na utumia na uopo imekukata.
Pochi kubwa hauna hela, we kaka kutake nani? Ushazoya kibenteni kwe kwa ndani, wewe akutake nani? Mademu wote amekukimbia, akutake nani? Najita blazameni, hatukoni Facebook. Najita sharobalo, natukoni WhatsApp. Najita blazameni, hatukoni Facebook. Najita sharobaro hatukoni
sana tena.
We kaka unajikuta msela, unakojoa kitandani.
Angalia